your clamor.
Black Market Records.
This building.
Red pull up Dover.
Uyo manzi yako fine, cute si demyo, plus ako na vibe, yo fusion. Yeah, yo smile inamfanya kai pure, I think ni celeb, sijui kaona mjua. Uyo manzi yako fine, cute si demyo, plus ako na vibe, yo fusion. Yeah, yo smile inamfanya kai pure, I think ni celeb, sijui kaona mjua. Dreadlock baby, favorite color ni black ama pink I'm guessing. Ako na tattoo kwa mkono kwa waist na jegi. Peng mali safi but I think ni lesbi off. Baby girl Jonah Dine ku your main man. Mi kuanga straight but for you naeza kwa lesbian. Kauko na mtu zjuta mwacha muta mcheza. Or better yet, naeza mlink up na mblaina. Jua la yuko fine, cute si demyo, plus uko na vibe, yo fusion. Yeah, yo smile inamfanya kai pure, I think ni celeb, sijui kaona mjua. Uyo manzi yako fine, cute si demyo, plus uko na vibe, yo fusion. Yeah, yo smile inamfanya kai pure, I think ni celeb. Yes, a good girl na yani body, na ni 10 over 10 yo body. Bougie, classy, stylish, amata nasty. Akona riff lani utadhani ni mtasizu wake. Yo mwita twin ataka utasema afanani. Akona tabia the same, au ni buzz of the same. Alisema tena mpenda atakushinda chali yake. Ukimuadress, muadress kama body. Ukimuandress, muandress na ustadi. Nilimwambia nipatie ni wonders of the world, akanijibu best yake. Uyo manzi yako fine, cute si demyo, plus ako na vibe, yo fusion. Yeah, yo smile inamfanya kai pure, I think ni celeb, sijui kaona mjua. Uyo manzi yako fine, cute si demyo, plus ako na vibe, yo fusion. Yeah, yo smile inamfanya kai pure, I think ni celeb, sijui kaona mjua.